Yeah, baby. Kama riziki kufanana, binadamu wacha kubana, anetoa ni maulana, pambano siku mchana.
Hey, wameanzisha utata ila blessings follow me. Wamesha ni kwa zami, wanagombania nyama na tonge mdomoni. Wamesha ni kwa zami.
So kesi mina blessi,
hey.
So kesi mina blessi,
hey. Kitawa na pressure kipenya mi. Wamejenga makoloni, wengine wanakesha si waoni. Kumba na ganga mabatili. Kitawa na pressure kipenya mi. Wamejenga makoloni.
Kwangu dabali, please follow me. Dabali, please follow me. Kama riziki kufanana,
yeah,
binadamu wacha kubana,
yeah,
anetoa ni maulana,
yeah,
pambano siku mchana,
yeah,
hey. Wameanzisha utata ila blessings follow me. Wamesha ni kwa zami, wanagombania nyama na tonge mdomoni. Wamesha ni kwa zami.
So kesi mina blessi,
hey.
So kesi mina blessi,
hey. Kitawa na pressure kipenya mi. Wamejenga makoloni, wengine wanakesha si waoni. Kumba na ganga mabatili. Kitawa na pressure kipenya mi. Wamejenga makoloni.
Kwangu dabali, please follow me. Dabali, please follow me. I believe in all my job. Who give me power, my survivor. I pull up on my city. What to cook is we have from.
Wameanzisha utata ila blessings follow me. Wamesha ni kwa zami, wanagombania nyama na tonge mdomoni. Wamesha ni kwa zami.
So kesi mina blessi,
hey.
So kesi mina blessi,
hey. Kitawa na pressure kipenya mi. Wamejenga makoloni, wengine wanakesha si waoni. Kumba na ganga mabatili. Kitawa na pressure kipenya mi. Wamejenga makoloni.
Kwangu dabali, please follow me. Dabali, please follow me.